Koli, let's do it again. Boom chezo lianza toka enzi zile, enzi za machizu wangu wakiwemo na Bob Sele. It's Bantu boy and this motherfucker.
Magic moves, call it the magic.
Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite gangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin. Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite gangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin.
Nijendu mwami Gazabandi, nyiti ntwari, nyita nyeni mari, mwuyu mubiri, jewe nyihari,
nawakabiri.
Mana, awiti risato, kulishapo, nduzi darapo, mfashikamba, murugamba, na unhanga, murahumba, ndabagunda, ntagufa, ndabahunja, namagufa, hamwa bungwa, nahomba murwa, nkono murwamo, murahumba, ntakuvaho, magaze buma, hubwo ngaho, ngwaho,
mindo kinara, naifanya buja flavor kungara. Namane mbayo nilio chora, hawa kuelewa mataira.
Nubu kanghara, nabigi tandara. Dabu futura, futu nakoze kare nghora. Mora dacha kora.
Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite gangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin.
Legendary.
Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite gangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin.
Legendary.
Mindo legendary. Nachoma kama sumari. Na blow za kifahari. Hadi naongoza safari, tamu kama sukari. Bantu boy for everybody. Kongwe machachari, hatari mahiri, nite ngangari. Nyimbo zangu, usa, mba, kama habari za msiba. Nitaacha pengo, ambalo, mtaku, fabi, laku, ziba.
I'm the last airbender, wana nipenda, mini defender, kunikompea, wata surrender. Wana check kwenye kalenda, Bantu boy, tura wakanda, mindo legenda.
Mindo kinara, naifanya buja flavor kungara. Ramane mbayo nilio chora, hawa kuelewa mataira.
Nubu kanghara, nabigi tandara. Dabu futura, futu nakoze kare nghora.
Mora dacha kora.
Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite ngangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin.
Mini kama pireli, same chase la puissance. Nerien,
nite ngangari.
Mashairi ya ujirudia, motherfucker kama movie za Chaplin.
Haters wana tegi ya sikio ili wasikie na zungumza nini.
Ejideloji
legendary.
Na misi ya mchoyo, kote na tuwa burudani. Fizzo baby.
Legendary.
Alesco, unaisikia hii.
Harada ndem.
Uhau ni man. Sha, atekeru burundi buwana.